Yesu chitu kilo change mwezi rukiranga nsobeza chiumulo change Yesu ngangoye mwempumulira mulokozi wange Yesu subiryange demberyange omusumba wange Yesu yengabo enenkumanga
Yesu chitu kilo change mwezirukiranga nsobeza chiumulo change Yesu ngangoye mwempumulira mulokozi wange Yesu subi lyange dembe lyange omusumba wange Yesu yengabo enenkumanga Yesu chitu kilo change mwezirukiranga nsobeza chiumulo change Yesu ngangoye mwempumulira mulokozi wange Yesu subi lyange dembe lyange omusumba wange Yesu yengabo enenkumanga
singa Yesu
teyazukira abalabe twandibazewa abatutta batuyiganya mubutufu twandibazewa kale Yesu yebaziwe ayimiridde waggulu w'ensi w'omusumba wange Yesu yengabo enenkumanga
singa Yesu
teyazukira abalabe twandibazewa abatutta batuyiganya mubutufu twandibazewa kale Yesu yebaziwe ayimiridde waggulu w'ensi omusumba wange Yesu yengabo enenkumanga
Yesu chitu
kilo change mwezirukiranga nsobeza chiumulo change Yesu nze ngangoye mwempumulira mulokozi wange Yesu subi lyange dembe lyange omusumba wange Yesu yengabo enenkumanga
Yesu chitu
kilo change mwezirukiranga nsobeza chiumulo change Yesu nze ngangoye mwempumulira mulokozi wange Yesu subi lyange dembe lyange omusumba wange Yesu yengabo enenkumanga
omusumba
wange Yesu yengabo enenkumanga
omusumba
wange Yesu yengabo enenkumanga
omusumba
wange Yesu yengabo enenkumanga
omusumba
wange Yesu yengabo enenkumanga
omusumba
wange Yesu yengabo enenkumanga.